萨克昆布吉来一位查维林查维你哭光那句浮华你为我光动啊你为我光的干地波我发三地吗只可你唱个鬼位你就淋巴那只摩拉你挖口挖口你妈忘个啊啊你为父母念起妈忘个Kalam ziko, kase keje kakundi po, kandi sokone samtima. Gati sindi na kuone iwe, sikuli mozi chabe. Oh, diwana ngati kupita zaka zami. How is on send you kumbu kila chikondi chatu Ah Niwe mfumu yamti mawanga Osambera sambera mbera ukamba zilizonse zoipa Sakulubilira di zaposa Inesininga ese kuchita Choipa waiwe Chifukwa ndikukonda, 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 ndikukonda Ni wako wako mtima wanga Ah, ah Niwe mfumu ya mti mawanga Niwe mfumu ya mti mawanga Zonzi zanga zili manja mwako
l'anima non mi convelesse, nell'anima non mi convelesse.
Remember where you got it from? www.zambianmusic.net.